Ivan Talen Magic Green Nino Jui anafuka ya nyuso Mewe kuona Oben Mayo Nino Jui anafuka ya nyuso Mewe kuona Oben Mayo Nino Jui anafuka ya nyuso Mewe kuona Oben Mayo Nino Jui anafuka ya nyuso Mewe kuona Oben Mayo Nino Duj anafuka ya nyuso Chaweng anafuka ya nyuso Nino Duj anafuka ya nyuso Chaweng anafuka ya nyuso Balu wa kongi kwala kwala Chaweng gilega lega Balu wa kongi kwala kwala Nino Jui jibedo kakwaya Kwa mingamuni pemiro wa jikam Wa jikam Kwa mingamuni pemiro beda 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 Kwa mingamuni pemiro wa jikam Wa jikam Kwa mingamuni pemiro beda 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 Mako tiche tek eno beda yome kwa Yome kwa Ain't no better, you make one, you make one. Ain't no better, you make one, you make one. Ain't no better, you make one. Nino Jui anafuka ya nyuso. Mewe kuona Oben Mayo. Nino Jui anafuka ya nyuso. Mewe kuona Oben Mayo. Nino Jui anafuka ya nyuso. Mewe kuona Oben Mayo. Nino Jui anafuka ya nyuso. Mewe kuona Oben Mayo.
Style up, better work for the money. If you need a good life, just work for the money. Me a hustle every day to get that money. Take bring you ping, work it there, chala money ni. Pay kwala.
Yin ya. Yin yela. Yin tuta tura pian. We lobo wire. Ili bere motka yenyo soni. Unyego mere ti ukomi.
Nino Jui anafuka ya nyuso Mewe kuona Oben Mayo Nino Jui anafuka ya nyuso Mewe kuona Oben Mayo Nino Jui anafuka ya nyuso Mewe kuona Oben Mayo Nino Jui anafuka ya nyuso Mewe kuona Oben Mayo
Pull up, better pull up your socks
Money, my life. Money, my everything. Every day, we hustle for the money. I yell, I do the feed the money. Money, yeah.
Money make me look like a boss. Money make me look like a king. Money make me look like a boss. Money make me look like a boss. Money make me look like a boss. Money make me look like a king. Money make me look like a boss. Money make me look like a boss.
Nino Jui anafuka ya nyuso. Mewe kuona Oben Mayo. Nino Jui anafuka ya nyuso. Mewe kuona Oben Mayo. Nino Jui anafuka ya nyuso. Mewe kuona Oben Mayo. Nino Jui anafuka ya nyuso. Mewe kuona Oben Mayo.
Open eye, sorry man. I want talent, magic and cream. Starting Pro War One, big time record.